munaasabadan shahaadada la kaga doonsiiyay ku dhawaad 420 arday iyo ku baahan macadka Marwaas iyo waliba walka barada ayna muddo sanade waana la baray kombiyuutarka iyo luqadda Ingiriiska waliba la kaga baday magaalada Baydhabo walina xaafladda la ka caazumay marti sharaf in iska jarta siyaasiyiin macallimiinta jaamacada iyo iskuulada waalidiinta iyo marti sharaf kale Ali Maxamed Qayre waliba maamulaga macadka Marwaas oo wareysiisa awreysana la waladi waliba uu sharaxaad ku biyay marxaladooyinkii iyo hamareen ardayda i walayo habaradeen
saacado amal masbalan amal oo bilo July ama sabilo todobaad noobla hadir macadka Marwaas may markaasii aan keya in ardayda halkaas inuu walaha baray shahaadadii diplomada hayeen oo walaha ka baradeen isu gudoonsi geekana may buu hagaaga soo kumidata dufcadaha markaasii tuuna marahayno geek waliba waa dufcadi meel raay 20aado ardayda meel baa guutaan iskuulku qalan jibiideen waliba aha 3700 iyo baaf waaye anta hadda geek markaasii qalan jibintii oo roogna waliba markaasii tii taa 20 arday waaye walo geek nasiiban weel la tii 90 arday inta walka qaadan ardayda kale 30 kaasii tii markaasii safare iyo anay walka muqnayn heelo oo fasax la gajay iskuulaadka iyo jaamacadaha ba marka intaas waaye waan hadhaw ardayda meel baradeenaha tiknoolajiyada khaasatan computer science Marwaas mise maadka Marwaas ma aan geeyaha barashada computerka ardaydana muddo halkaas sanahaayaan may habaradeena mise meebuu diirada saareenaha computer course oo markaas ay qayb ku yeeyeen safety course oo ilaa ayonay qayb shishir duwan iska jiraan ilaa toddoba qayb qayb oo markaas ay tii hardware oo ishiina may boo qayb shishir duwan iska jiraan qayb oo may boo internet networking ka qayb oo time skills iyo quickbook iyo photoshop iyo administrator iyo anay ada guutaan editing ay habaradeen waliba markaas ay may boo hageeka dunida la kala jaan qaadayna technology waaye ardaydana intaas ay tii way baholay oo markaas ay tii awoodanayna ku barnaayo oo may ku rajeeyaan intii markaas ay dadka kisho kala nagadan oo mayna raayisa antan in ku badan iyo si bar doona rajeeyaan intaas ay tii may kala barnaayay arko rayhaan buug markaas ay photoshop kun kuray oo waliba photographic ay ka hagaajiyo kora saaso kale may kala barnaayay book oo quickbook laaro oo hisaabaadka iyo anay company-da goona leeyin may kala markaas ay tii may la raayisa erko ray hamilun kumarnaani anti buwaq tisiti buwaq kubadan kale oo jaran marka intaasay taa ka koobay rajadan wali bayataha aniga ardaydan oo quruxda badan iyo on ku sii badan kale una hasaarna oo deegaanka meebo ka kordhina la hela dad markaasay adduunyada la tartamo kora oo meebo wala geeg la tartamay technology waaye intaasay tan iyo meebo qayb ku nagada koran inta la helo rajada tiidan hayd
si qayban ku qaada koran hormarinta technology-da ardaydan isan habartay
meen qayb ku qaada koran anti iyo bulshada tiidii oo kala nagadan
haan oo kumada ardayd waliba dhinaga keesho iyo wal ku weydinay dareensho iyo na walayo baradeen i hadafka kombiyuutarka iyo kulayay
waay meelay engineer Yusuf Isaaq Cabdi mayna kumada aha ardaydi geeka yoolki ama kale hadafki uu ku lahayn ku deereen macaadka tiknoolajiyada iyo culuumka ee Marwaas technology runtii koorsadan ama kale diploma hanin socdi maaha socday muddo intaas oo diploma ay halsinaya socdi mayna id macallimiin diirada han saareen in halkaasina meel eray ardaydan diplomada iyo qaadadaan iyo magaalada deersiin aqoontay leh iyo tiknoolajiyada ee dhan hormarsan taas hadafkan ku muhiimsan ay ana mayba baraday diploma in software diploma in network iyo diploma in hardware taas ay ku muhiimsan ay sidii course mana mayn ka dambeeyay waqtiga muddooyinka ka dambeeyay ee toogan saaranay qaabka networking quickbooks iyo saasoo kale hardware 1 iyo hardware 2 lama aska min iska jiraan intaas ay daraasiyani muddadii halkaasina haytay una ku dijiray runtii maadaama adduunyada walwalba wixii cusub caalamka jecel marka maadaama adduunyada ay hatan guurti technology social media ma yahay muddo halsin aan ina ka dadaalanay yoolkan nahay in meel raayuna guul ku deerna ummada muslimiinta iyo ummada deegaanka dalka buu ku faa'iideeyna faa'iidada technology-da yelata wana tusiina khasaarada yelata laakiin meel raay isticmaal yoolan
maay meel raay Abdurrahman Maxamed Ibrahim oo ka magaca dheer Adiyaroy marka meel raay soo aan ka bilaawo NTO ana iskuulka Marwaas Institute ana baraday ama xadhigaday horta walbarashada meel raay children is the most key of the life ama custom is second nature walbarashada walbadan aqabada ka hor istaagas marka lankoo yoolku is diirafado ama wax badan uu sameysto may baaye taas lay fiiriye bini'aadamku noo walan tilmaamo for example hoy jidka baawr maro jidka baawrkaas fiiri oo leer wafkaas baawr kale fiiri laakiin hoo meelaray uu fiiri leeyay jidkan oo is fiiri bini'aadamka farqigaasan dhahay marka marlamaad imir sidaad imir kowad idiidan gadho idaandii alaaradi
dufcadan yahay titi labaatanaad ee kubad macad ka marwaas kaas oo iyo macad ko kubaradan computerka